kuyadumaza ukuthi inkolo yomhlaba ekhula kakhulu nansi inkolo yokuyikhonza wena. Anginazi ibali okudinga ngikutshele zona, kodwa kuyiqalazele wena ngokwakho. Angicabangi ukuthi lokhu kuyihaba. Angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. NginguSibonelo Bhithingema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kungenzeka mhlawumbe kwi-social media noma wukho kuyona, kodwa nje engakho ngokuseqhulwini ingokuyiveza wena, uyikhangise, uyichumise. Lokhu kuyiqiniso nebala ngo-Instagram no-TikTok kwizukulwane esincane, ebese kuba Facebook kulesi zukulwane esesikhulile esesigabeni sethu. Indaba phela engakho lapha ingama-selfies. Abantu basemgangathweni wokusikhombisa ngokuhle nobuhle ngabo obedlula bonke ongabucabanga, ingokuyiveza beveze bebahle. Uma uqhathanise impilo yakho yonke ngakho konke okuhle abangani bakho abakwenzile, kukwenza ufike esiphethweni sokuthi impilo yakho isencithakalweni uqobo. Ngokweqiniso nakuba ingokuqhathanisa ongesibo ubunjalo boqobo lwento, kodwa ingewishi-wishi nje lo muzwa. Konke lokho kukwakhela umqondo ukuthi ukuyikhonza wona liqobo kuyinto esekuqhubekeni ide yenzeka. Kodwa kukho kusha kulokho. Isaiah 14 verse 13 no-14. Wena, wathi enhlizweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiphakama isihlalo sami sobukhosi phezu kwey'nkanyezi kaNkulunkulu, ngihlala entabeni yomhlangano ngasekugcini kwenyakatho, ngiyakukhuphuka phezu kwey'ndawo ey'phakemeyo zamafu, ngizenze ngibe ngangophezu konke. Le nkulumo yabhalwa eminyakeni la ko-750 before Christ ngenkosi thizeni, okuphinde futhi kumukelwe njengenkulumo ngokulandisa ngokuwa kaSathane ezulwini. Kubona bobabili ilukuluku labo ukuyikhulisa bakhule baze babe sezingeni lokulingana noNkulunkulu. Ngamanye amazwi, bayifake bona esikhundleni sikaNkulunkulu, ebese bamketule, bamkhiphe esitaleni sakhe sokubusa. Ngakube lokhu akuyona incazo ngqo engokuyikhonza wena? Futhi ukuthi uma ukubuka ngaleyo ndlela, kuyinto ewukusangana ongachazeki. Sihlobo sami, ungabisho dakeni lokuyikhonza wena. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.